Namba lola salanga bolam Mokonzi pusana lisusu Zamba lola pusana lisusu Chilumba isembola loboko Zamba lola sembola loboko Sembola loboko
Zamba lola
Yangabita sembola
Nzambe na mawa, mokonzi ya milimo ya bato Ozali ekuke ya kokotela, nzela ya kotambula Yesu loyemba balongi Maloba euti epai na yo, epesaka bomoi Ata na mikuwe kaukao Nzambe na bika mwa, Yesu yonde nzambe na bika Zambe na bika mwa seyo e
Zambe na bika mwa
Uya ya
Yesu yonde zambe na bika mwa
Zambe na bika mwa ya ya e
Zambe na bika mwa
Yesu e
Yesu yonde zambe na bika mwa
Yonde obongi na kembo
Obongi na kembo
Yesu yonde obongi na kembo Obongi na kembo Yesu e
Obongi na kembo
O Simba Bendele,
O Simba Bendele,
Yesu e,
Yesu yonde,
O Simba Bendele. Yelelelelelelelelelele,
O peki sipi soli nanga, etanga lokola maya pompi nzambe na ngolu. Otie mundelu na bomo inanga yoyo Satana kati sa jamais Osopelinga esengo Anvi C'est pourquoi kumama lisusu Zambalola kumama lisusu Soit encore tombwa malisusu Zambalola tombwa malisusu Tombwa malisusu yawe
Tombwa malisusu
Yesu yambanga lisusu
Yambanga lisusu Zambalola yambanga lisusu
Nanga mayele talanga lisusu
Talanga lisusu
Elombeo
Zambalola talanga lisusu
Mokonzi pusana pembeni
Pusana pembeni
Osantue
Zambalola pusana pembeni
Zambi wabishima pusana pembeni
Pusana pembeni
Sembola loboko
Chima kinda katali kamboyo Palado, palado Nakumbe yo 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 lele
Salanga bola muyayaye Mayemba nzemba sikale Sala, 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 ye
Aka, aka, aka Yepo wanyi merci Kalenga wanyi tosaki jile Yepo wanyi merci Kalenga wanyi tosaki jile mwate Yo 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 Akwela muyenge wakwimba lelwe Tambwa betuli niyona nakwimbi lelwe yo Chebesha wanye yo 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 Chebesha wanye yo yo Sepe na lelu mwata wanye papa wanye
Joveli
Chebesha wanye zambi mune na mulele Chobesha wani zambi mune na mulele
Shilo wani
Chob le chawane zambi mune na mule ye po wanye yo lelele chebe chawane yo 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 chebe chawane
chawane shilo wanye
na mwabana banye ye chebe chawane yo ulami wabana bashia ye chebe chawane yo na kuimbile lulelele chebe chawane.